Big beats.
Douche.
Maski go deadly, ni body bender, nyonya hedi, anazimeza zero grazing, siwezi enda, yeah, ndo pedi, wangu wa hera, sinitachizi na yotanye, nimehula, nimeshiba, so nifanye, ye ni mboch, si hukula na on Sunday, ati, ye ni mboch, si hukutana on Sunday, besu unipange, roa mani kange, nyuse ma champagne, sinichampagne, ndani ya Land Rover disco, na mita mbili nili withdraw distro, unatuma hadisi endi mta, kamu pe mzae that Gen Z love, kakijana kadogo hakujengi na, mamazita kamu kuchange life, for real.
Hey mamazita, signorita, ukipita wanawika, wanakwita, wanalia, wah.
Hey mamazita, signorita.
Hey mama zita senyorita, ukipita wanawika, wanakwita, wanalia, wah.
Takwa rezi nikiwa so soon. Life so good, just me and my goons. Boys in the hood, we are a menace to neza katu, pia ni watch cartoon. I can't curfew, na unipe curfew. Kama tia rochafu, si upiga bafu. Kona mistari tuishie kwa stu, na zero zitabaki tumadie cartoon. Likisho siwari, can imagine, si utanipata wapi kwa emergency. Just imagine G yako chini ya 23 na nafanya mama theo kwa kopaniki. Najwa mna fraya shit but sika mimi. Kwa nini nini queen ka mini king. Funga chapi, vua chupi, juniko wa padding ware bitch.
Hey mama zita, signorita, ukipita wanawika, wanakwita, wanalia, wah.
Hey mama zita, signorita.
Hey mama zita senyorita, ukipita wanawika, wanakwita, wanalia, wah.
Niaje tena tunabishana, niaje tukipita wagoteka, ukigotewa na tuvijana. Najua hawawezi, licha ya bazu, kwani hawa mess limepita nayo. Who's the chicken now? Yo naji pox. Remember big squank, kuingiza box. Hebu kuja tuishi maisha poa posh. Najua itawauma, jua ni manzicho wa dosh. Sitakubish, najua hunyitingi. Manzi kujisema major league. Toka kitambo nisha kudiki. Show arifu wako wendo na digi.
Hey mama zita, signorita.
Hey mama zita, signorita. Ukipita wanawika, wanakwita, wanalia, wah.
Hey papi chulo, nakuita. Hey papi chulo, senyor. Ukipita moyo wangu unalia, unawika, wah.
Hey mama zita, signorita.
Hey mama zita, senyorita, ukipita wanawika, wanakwita, wanalia, wah.
Hey papi chulo, nakuita. Hey papi chulo, senyor, ukipita moyo wangu unalia, unawika, wah.